Bwana. Wewe ni Mungu wa miungu. Wewe ni Bwana wa mabwana. Natamani nije kwako Yesu, kwenye mji mtakatifu, niwaone watakatifu. Jim Taka. They shall see, Lord, bless those who are mourning, for they shall be comforted. Kwa thamani.